roda awe wako wa maisha. Toka leo Kirinyaga wambie bye bye, wapenzi mumevuka daraja. Mutunze ndoa enu, musishike hawaja wasije wakawarudia. Baba Mwaniki, mama Wanjiru, leo wambie bye bye oh. Mama Likista kupokea Nyalisa sandiko nyumbani. Sote tumeshuhudia harusi yenu nzuri ho. Roda sasa ujue Noa baraza liye wako. Wifi zako wana kupokea, dada Eliza na Emery. Noa baraza ywa kutua Nyalisa sandiko nyumbani. Seabuya na kaka Erastas, japo leo hampo nasi, kwa upendo twawakumbuka, ewe Mola uwarehemu. Baba Mwaniki, mama Wanjiru, leo wambie bye bye oh. Mama Likista kupokea Nyalisa sandiko nyumbani. Sote tumeshuhudia harusi yenu nzuri oh. Roda sasa ujue Noa baraza liye wako. Leo Nyali, vigelegele, harusi nzuri, yanua baraza na wake Roda. Wifi zako, dada Eliza, na dada Mary, wakupokea kwa roho safi. Leo Roda, wambie kwa heri, utawa Kirinyaga, dada Njoki. Leo ni leo, harusi tunayo, ya wapenzi wawili, dia lani wameunganisha. Noa baraza, umetugawa, litunzani sivipie, Roda ni wako wa maisha. Mani harusi tunawatuna, kina mama oe, sikia Asenas Banda, Sir Alex Maitha mwenyewe, ndani ya Ziki Studio, producer Musa. Haba, 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 letera, letera, saksa, solo. Asikia utamu.
Let's go.